sikke wala o meɗi nande haala safariji ɓuttunoji en ɗi e ko nande muɗum. Yalla kuyam na heɓe hakkunde ɓamodirɓe. Wakkati joni ko ɓuri yirwude yo yeeyugol safariji yalla heɓde funeɓe. Dogotoren ɓe kayi na darda jamare pati fe hinno ɗiɗo dabariji ɗi keɗɗanna Sala Garba o dogotoro to Tumbututun. Jomum hokkete safare kanko dun o tottan ɗum neɗɗo goɗɗo tawane mo tutti on no wawi tawrede caɗɗele mo walda e kumako ko ndeno sifaji yaawi yiyede ɗi nokku ji ɗi kabaru cellal yiri wali no hanniri kambar ɗum goto fof latto dogotoro. Ana woodi ittoɓe leɗɗe hollitoɓe ne mbawi hinnade kala celalaji ɓilili e ɓeygu tawane rewɓe jogiɗo ñaw lolliɗo cancer uterus ma dun jogiɓe probléme coofe e ko nande mum en ana tiiɗi safareji wawana ñawuji ɓeeɗo yalla ɓe tawa ɓeygu. Woɓɓe kay na hasindidi jaati oppugol banggal ñawuji coofe tiiɗuɗi sanne nden no holtinde safare wotere ne wawi hinnade ñawuji kiwɗi kay nangata hakkillo. Ewi dogotore en ɓe sababuji rafi heɓgol ɓiɓɓe to worɓe ma to rewɓe na kewi fadde jamare hinno ɓamande koye mabɓe leɗɗe docteur Sala Garba na ndarraɓe yaade ƴewtade cuuɗi dogotoro tafum. So pantalon na ɓilli sanne moƴƴana gorko yaku ana woodi ɗum kabaru kibmaji ngaji ɗi ɗum koye hewɓe holti wiide ɗi mbawi jaati sabuide rafi heɓgol ɓiɓɓe banggal ɗo worɓe sabuji kiwɗi goɗɗi ɗum gontu worɓe donnoɓe motoji ɓe sato accident ngaji yogaji ne mbawi latade sababu ñawuji lende to rewɓe ɗum ñawuji kewɗi ne mbawi sambide ɗum hono fibrom cancer e ko nande muɗum banggal échographi wonko dunke en ɓe larwoto joomum e kañe ɗum analyse ngaji yalla andude hakkika sabuji muɗum fadde mabɓe tottude joomum safareji. E wi doctor o nawtorgol ɗiɗo safariji ɗi yo faratiji mawɗi ndenno mo darda fay kamɓe yimɓe pharmacie ɓe wajjinbinde ordonnance fadde mabɓe tottude ɗeɗo leɗɗe client en ɓe.